wanasema maneno wala sijali vidomo midomo wapishe mbache
wote
wote wote
amshapopo
kwa wote
amshapopo
wote wote
amshapopo
wanasema maneno wala sijali vidomo midomo wapishe mbache
wote amshapopo
kima
amshapopo
kima
sisi amshapopo
amshapopo sisi mashine kama mmekosa kazi shika jembe mkalime me usilete ubazazi washa kiki ni zime me shishi ndo funga kazi hakuna mwingine kama unywele ni nao kama mkia ni nao ka baby face ni nako tapo shishi mama lao kama mkwanja ni nao mkia ni nao kama upaja ni nao shishi mama lao weka weka wende wewe
anshapopo
wote wote
anshapopo
inuka wewe
anshapopo
wanasema maneno wala sijali vidomo midomo wapishe mbaya
shishi anshapopo
ali 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 nenda ukalale nacho kidalipo nenda ukalale nacho kama unywele ni nao kama mkia ni nao ka baby face ni nako nako shishi mama lao kama mkwanja ni nao mkia ni nao kama upaja ni nao shishi mama lao
shishi amshapopo
hey
amshapopo shishi amshapopo
hey
amshapopo
wanasema maneno wala sijali vidomo midomo wapishe mba
shishi amshapopo
ali 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 naleta matata shishi baby naleta matata naleta matata wei gunga naleta matata hey naleta matata shishi baby naleta matata wote wote wote
bring it bring it bring it